kuzina kwebitigula kajukirizibwa kuzina kumatera obagago kusetula zaseringa abana basajja sajja bakozese bidagala obutikitikitiki buba butane gataniko bakanuka guno nkubye mubala ono ye mumulekawo guno nye mubalya balala talina byakugaba mugira muwemya kwabo laba tutusejetulaga ayagala okutabula nkusababika mumwago tereka kutulinyirira tutambula na musono labayo bwe tudigideno tetuwulira nkalamata siri kukobaganya nikwagalanga nikwasingira mukwano mbalete kukokoya obakashera oyagala kikikwano nze siri kukobaganya nikwagalanga nikwasingira mukwano balete kukokoya obakashera oyagala kikikwano wulira bwe kutambula guno mukwano gutuse ne gukalira gutuse ne mukala kati abayeno nfuse wa kiragala sewama wazijukiza kulya mukwano okwe wakakukidiba bwena bantunulira wano mufe wazengula kukulaluka wambunabuna osana kwebaza buli kimu gwe wabula wakiyiga labanga babana batambula basatira tebakalambala tebamanyi kubigula kanoko kanyumye katalika butalika webamotoka temanyi makanika owenugukatira babwe kimunuguna kusababera noyogoline yaperuri kukobaganya nikwagalanga nimasingira mukwano balete kukokoya obakashera oyagala kikikwano nze siri kukobaganya nikwagalanga nimasingira mukwano balete kukokoya obakashera oyagala kikikwano nyuma dine sita ebyo kuwanka wanka na vita kati kufuli dedala dala maibuma Mungu ya kuumbira mkatiba babwa bobana bali wafunye chikacho jagala nkulange kwa lutazea
wabula ungomia uliru chanzo chanze tambula mpolanga chikatapira pereza kujita takule kumkobote unusimu kubira na kapera wamadia ulira mkulira munjo kanze babali balowoza malala siri kukobaganya nikwagalanga nimasingira mukwano balete kukokoya obakashera oyagala kikikwano nze siri kukobaganya nikwagalanga nimasingira mukwano balete kukokoya obakashera oyagala kikikwano
remember where you got it from